Alo, 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 alo. Alo, jamani, jamani. Mmeomba mpe nafasi yenu mcheze miziki yenu, tumewapa nafasi. Sasa msilete masela. Mda huu chezeni miziki yenu mpaka asubuhi. Lakini nimepewa majina, sijui Idi Mazuna. Hayo Mazuna yako atakutokea puani. Si magari, si jamani. Chezeni kwa amani mpaka asubuhi. Ulinzi umeimarishwa. Aya, mwiteni msanii wenu sijui nani. Wewe aya kaje jamani. Chezeni kwa amani.
Okay. Asili kali kali. Hesu ya sikia mambo. Hesa na chuma boy mambo mambo. Tuje hapo kichapa katalogi. Hesu ya sikia. Tuje hapo ni sema mambo. Tebeze beze kichupa manza nigene kate kwanza mbuli. Habari toyo. Anikiwa kawe sasa na kubali sana ndio baba Mazuna. Hesu ya sikia pesani pa kama we. Hesu ni pani emergency. Chulikali ya saku fedia. Chulikali kama sio Jamaica. Habari toyo. Piga 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 piga. Tuje tuje tuje. Habari toyo. Shoulda machase bote kila mtu amelewa. Bila shoulda mfeka kila mtu amelewa. Shoulda machase bote kila mtu amelewa. Bila shoulda mfeka kila mtu amelewa. Shoulda machase bote kila mtu amelewa. Bila shoulda mfeka kila mtu amelewa. Shoulda machase bote kila mtu amelewa. Bila shoulda mfeka kila mtu. Sijaona utaira masimani. Sijaona kama umelewa. Hey chukia sijalewa mamboy. Hey chukia sijalewa. Umelewa. Mimi nikisema dabo nyinyi mnasema kiki. Dabo. Dabo. Nikisema dabo nyinyi mnasema kiki. Dabo. Dabo. Kimbe chama mwana tena mchapo bekari. Kimbe chama chese bote mchapo bekari. Kimbe chama mwana tena mchapo bekari. Kimbe chama chese bote mchapo bekari. Kimbe chama mwana tena mchapo bekari. Kimbe chama chese bote mchapo bekari. Kimbe chama chese bote mchapo bekari. Kimbe chama mwana tena mchapo bekari. Kimbe chama mwana tena wawe ni shushe. Wawe shushe. Wawe shushe bana usinibebe na kosa confidence bana. Wawe dia baba ni shushe na kosa confidence. Hesu nye sikia mambo. Piru sikilo. Hesu jaone watoto mikuchene kini tatu chama. Hesu jaone watoto kilotoni. Huma, 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 huma. Hili kuwa niweke timoja nimeturia. Kitata ni mchumpa nimekumbatia. Nakoroposhwa na mlio wa simu sana ne usiku. Kaka napata wazimu. Wikupokea ni nani anaongea. Maneno meke na shote kone torea. Pugo bore ya kili sita. Kumbe ananicha, kude nasako picha. Kumbe kuna show muuni na itajika. Nika mweleza bebe mnasengatia. Au ndo vile vile show zenu za saa sita. Mana nipake mbona kila kitu poa. Kasolo meme msei na fia doa. Masila shafi baka mandela poa. Ata dos kompoze wa chumpa unangoa. Hey, kama tashula masimeni hey! Tumekutana leo, tumejuana leo, tumalizane leo, sababu na shio. Tumekutana leo, tumejuana leo, tumalizane leo, sababu na umama senshike niko waksila lila. Nimelewa buye niko waksila lila. Nama shaka shaka niko waksila lila. Kino nina wa sirikali ya pagyala. Sirikali ya mchiche ni siyasiki ya mambo. Sirikali msasani siyasiki ya pilu sikido. Sirikali ya lutuna bita sikipanya. Siyasiki ya nega mawe testa. Habari sirikali ya bagemoyo. Sirikali ya tengeche moja moja na mtu. Sinye sikia filu sikido. Huma, 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 huma. Kwenye mani mkamate shula mene watu otoka nae. Kuma tamo seko peka shula otoka nae. Kuma tashula mene watu otoka nae. Kuma tamo seko peka shula otoka nae. Mkamate shula leche juma simeni. juu masimeni. Lete juu chula wa masimeni kama tiye. Humo kama tashola mare bato nataka nae. Kama tawase kwa peka toa ntokia. Mwke sa nguvu kidogo tuweke. Mwke sa nguvu kidogo tuweke joponi. Mwke sa nguvu kidogo tuweke kichwani. Mwke sa nguvu kidogo tuweke joponi. Mwke sa nguvu kidogo tuweke kichwani. Mwke sa nguvu kidogo tuweke joponi. Mwke sa nguvu kidogo tuweke kichwani. Mwke sa nguvu kidogo tuweke. Come on, bitch, now pick up on the bus. Come on, bitch, now pick up on the mama. Come on, bitch, now pick up on the mama. Come on, bitch, now pick up on the mama. Come on, bitch, now pick up on the quality. Come on, bitch, now pick up on the mama. Come on, bitch, now pick up on the mama. Come on, bitch, now pick up on the mama. Come on, bitch, now pick up on the mama. Come on, bitch, now pick up on the mama. Come on, bitch, now pick up on the mama. Come on, bitch, now pick up on the mama. Come on, bitch, now pick up on the mama. Come on, bitch, now pick up on the mama. Come on, bitch, now pick up on the mama. Kamatashula, kamata, pankamame kamatashula, kamata, emergency kamatashula, kamata, pankamagari kamatashula, kamata, yababa kamatashula, kamata, shatwaila kamatashula, kamata, shena seta kamatashula, kamata, mashapote kamatashula, 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 kamata, wanyamani, umelewa, umelewa, umelewa. Umelewa. Kuja mane tembeza kechopa. Tembeza masila. Tembeza kechopa. Tembeza masila. Tembeza. Kuja mane tembeza kechopa. Tembeza masila. Tembeza kechopa. Tembeza homeboy tembeza. Tembeza kechopa. Tembeza masila. Tembeza homeboy tembeza kechopa. Tembeza masila. Tembeza masila pope kali. Sija sikia mambo. Hensana tu mambo sija sikia. Sirikali Magomeni. Sirikali ya pula juu Jamaica. Sija sikia mambo. Sirikali ya sija sentia. Sirikali ya mtua. Sija ona utahira kesi msafi. Tuende pani mani funko. Anakubali sana ya kama. Sana tu mambo. Sija ona utahira sio palanka. Sana tu mambo. Shika kwanza kendamba. Shika kwanza. Shika kwanza kendamba. Uwa hey. Vipi masimeni. Shika kwanza kendamba. Huwa vipi, huwa kechupa baridi jia. Huwa baridi, huwa vipi masimeni. Tuentele yao vipi. Huwa shows yentele yao vipi. Huwa. Huwa baridi, huwa magumash kubole mesia mabomu. Tia tutoke mesia mabomu siyo. Moja moja na mtu kubole mesia mabomu. Halbaina tena tuta sine saba. 41, 14. Hezi ya siki ya filusi mambo. Sirikali ya kutushi mishikacha. Hezi ya ona mambo. Sana tu mambo. Sirikali ya kigogo flesh. Sirikali ya jaksi chanika. Sirikali kukula poto mshonami. Sana tu mambo. Hezi ya siki ya. Sirikali ya mizoto shambo visilani. Sirikali ya kilipili masera. Sirikali ya machapote chama. Lipima pensi toka tuku. Habari toyo. Oa kila mtu siana mke wake au vipi. Oa kama neta salau na mwelekeza au vipi. Oa kama tashula kama neta salau na mwelekeza. Chote pagobori misema bomu. Seya sikia. Habari toyo. Toba. Toba, 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 toba. Punya mane mkiwa nkoni yana. Sifendi salau. Sifagiri kujifanya umepata dao. Kanko jamane. Sifendi salau. Sifagiri kujifanya umepata dao. Kanko dayana. Sifendi salau. Sifagiri kujifanya umepata dao. Kanko latifa. Sifendi salau. Sifagiri kujifanya umepata dao. Vizubu supu na mekisha chapati. Meka masena kukupata kama nati. Vizubu supu mishaki. Meka masena pesa unejaki. Supo na mechacha patu. Neka masina kukupata kwa manatu. Supo supo meshkaki. Neka masina pesa unija. Pudyo mani nonesha mpasuo. Nonesha mpasuo. Nonesha mpasuo. Sija ona mpasuo. Kia kati shula nonesha mpasuo. Pudyo mani wana kome mwana chula. Watch I'm gonna tell seven and my mona chula. Watch I'm gonna tell somebody I'm a mona chula. Watch I'm gonna tell my seven and my mona chula. Watch I'm gonna tell kid up my mona chula. Watch I'm gonna tell hey come at chula my city man. You know my name and I. You know kind of cry. You know my name and I. You know kind of cry. You know my name and I. You know kind of cry. You know my name and I. You know kind of cry. You know my name and I. You know kind of cry. You know my name and I. You know kind of cry. You know my name and I. You know kind of cry. You know my name and I. You know kind of cry. You know my name.
Ziwa mziki huo.